Shut up. ila watamweza.
Zawadi pokea,
zawadi pokea bifadila.
Zawadi pokea,
zawadi pokea zawadi.
Zawadi pokea,
anti bimfurahia na wewe kuja jitunzia.
Zawadi pokea,
apa nachezea bifadila watamweza.